Okay, wabere umoro kwetu inwa winye winye ah so lofti kumamba makere obore kiluligo
lube dupekere kulu
keita muna bikere pimani
iwang wang mo
kulu pian makere obore kiluligo
lube dupekere kulu
keita muna bikere pimani
iwang wang mo kulu
kenia frontera wai wia ananen talugi na roma Sumi propali Anen chalunga taromo kere
Mani ni mono biru ki plangom Mai mita tuka mula mule ngom Beka junge kori mere ni long Ini beru malaike tami poro ki bol Loko di chuna gopa ma voli kere ni ira yei lei loi lobo Eni nelu biru wi Gopa mogo ni kai pere ba jamu ni weng muna Ate yu kuwa mati dead
hey. Mani tami kai kwera o plan dipe We ding ding ma
Abituaro me final
Kono dogo to twai
Ma kuom daro jui kan kori ma chalo pe gumi foka
Mutini mogo dogo to twai
Gini nge gifole chidiri winyi ma dero ke
I don't want peace I want problems always
Ma kere opore kilu digu
Lube dupe kere kulu
Keita muna bi kere pi mani
Iwang wang mo kulu
Ma kere opore kilu digu
Lube dupe kere
Ikintimi maka kifere dano pekwo Ayinyo nyi kwe kulu panero kamo Angeyo mere fi Dek kiyamu kekem
Chagware winyo nyi kamo
Neni kalui ni baby baby vomitui Alui ni sweetie sweetie wearingi Body nyi mamit maporu atekedi Abori ni lenka di lir chalu bibi Loko di chuna gopa mavori kere ni ira yei lei loi lobo Eni nelu pinuwi Gopa mogo ni kaipere ba jamu ni weng Kuang mati dead
hey. Mani tami kai kwera o plan dipe We ding ding ma
Itami kai kwera kulu babi niru Abituaru me final Ma kere o bore kilu ligu
Lube dupe kere kulu
Ke itamu nabi kere pi mani
Iwang wang mo
kulu Pien. Ma kere o bore kilu ligu
Lube dupe kere kulu
Ke itamu nabi kere pi mani
Iwang wang mo
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr